Rwanda wehe wabyanisha no Rwanda we warakoze kuryonsa ayaya Rwanda nzihiza hariya warasize Rwanda wehe wabyanisha no Rwanda we warakoze kuryonsa ubushishozi bwawe narabukeje Rwanda rw'ibibero bihimbye cyane cyakikiye mweru bigakikira muhima nyiribere ryonkeje rikonsa n'ishyano kuryanze kwijuta ahubwo rikarengwa cyane rikigaragambya rigacika n'umurizo rigashahura abagabo ryo ritaha rikabyara rigafumuza ababyeyi naryo ritwite ryahunze ibibondo ku nkuta kandi rihetse ritsemba inkumi n'abasore ribyiruye ripfakaza benshi abandi ribagira inshike ritunga inyambo ku mishito nshika umugongo Rwanda wehe wabyanisha no Rwanda we warakoze kuryonsa ayaya Rwanda nzihiza hariya waransize Rwanda wehe wabyanisha no Rwanda we warakoze kuryonsa ubushishozi bwawe narabukeje abawe Rwanda ntibapfa ngo bahere agaciro kabo ntikaribwa n'imiswa ubuturo bwabo n'imitima ikomeye Icyo ntibazigera bazima bararwe hejuru cyangwa bahingwe hejuru amakuru atangwe cyangwa se muyayishe munda ejo bundi nsaza amabanga matindu yagumane ukuri n'amaraso bizahora bigutoteza Bakwishyano nyakugira ishyano Rwanda rwemye wihobere ishyano ritazavaho rigukenya igirira imbabazi wihajye ubwo burozi ibitari byo uzicuzwa n'abo wabyaye Rwanda wehe wabyaye ishyano Rwanda we warakoze kuryonsa ayaya Rwanda nzihiza hariya waransize Rwanda wehe wabyaye ishyano Rwanda we warakoze kuryonsa ubushishozi bwawe narabukeje amaboko meza yategewe rya shyano agororwe akunda kwizihire Rwanda icyaha kibe gatozi nk'uko ubyemera utere icyo uhagira bavunwa n'ipfunwe Rwanda wehe wabyaye ishyano Rwanda we warakoze kuryonsa ayaya Rwanda nzihiza hariya waransize Rwanda wehe wabyaye ishyano Rwanda we warakoze kuryonsa ubushishozi bwawe narabukeje Rwanda wehe ishyano Rwanda we warakoze kuryonsa ayaya Rwanda zihiza hariya waransize Rwanda we wabyaye ishyano Rwanda we warakoze kuryonsa ubushishozi bwawe narabukeye